Bubba made it.
Yeah. Shorty and I take a cool flex. 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 Na mimi. Shorty and I take a cool flex. 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 Na mimi. Shorty and I take a cool flex. 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 Na mimi. Shorty and I take a cool flex. Shorty and I take a cool flex. Shorty and I take a cool flex. Shorty anataka kuflex na mimi. Tuko kwenye 170, tumepiga pini, pisa mjini. Pull up in a Lamborghini, swezi sao tulikuwa maskini. Shorty anataka nini, au shingoni madini. Nimetoko zangu swahilini, saivi niko nyamwezini. Tasema Usain Bolt na vokimbiza. Eto na mwita kidoti, mjanja wa sinza. Amekuja kaji koking, kama mbe skiza. Tuko na ratiba zetu, nanganganiza. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi.
Sukasa, mchumba nataka kuflex na mimi. Indo au viwanja, satisfaction guarantee.
Na kuja po ningo je, vabla koli sipote. Ni AYD everyday, leo ndo mansi ne mare.
Kwanza na kona ulivo poa, mimi na cheese. Unywele, zigo, hips, gutam, paka na heels. Siku tam tam, pom pom, flex na me. Odo nojo taka leo uko na monster, monster, flex.
Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi.
Shorty anataka kuflex
na mimi.
Cheke kwanza livotoka sexy. Shorty anataka kuflex
na mimi.
Na mimi niko ndani mejiseti. Shorty anataka kuflex
na mimi.
Shorty anataka kuflex
na mimi.
Shorty anataka kuflex
na mimi. Flex na mimi. Na mimi.